Uchokozi wako na zile funga goo za jana mefanya na kuota kwa pasi zako. Ai baby uje hani tugende nitimue utamu watende. Ai baby uje hani tugende jo uchukue utamu wapele mende.
Hakini kisi baby
mama,
hakigusa bendi
lawama
yataki jezi kini kisi baby
mama,
hakigusa bedi
lawama
yata kijezi
salama.
Yeah. Mangwe tumwe
twange 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 nje min twangeje
twangeje
simba nshapo akisogo min twangeje
twangeje
twange twange twangeje min twangeje
twangeje
simba nshapo akisogo min twangeje
twangeje.
Hivi ni nani ajaye na mshuma gizani akafukuzwa nipe moyo niweke roho ae. Hivi ni nani ajaye na mshuma gizani akafukuzwa nipe moyo niweke roho kabla sijapanda mwogo chukua jembe limashambani baby kotoa 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 weka gia tupia reverse mashallah tundaji nafasi kama ngombe anavyokula nyasi hanini baby nasi nikisi baby ukigusa bedi we utaki jezi
salama
basi nikisi baby
mama,
ukigusa bedi
lawama
we utaki jezi
salama.
Yeah. Mangwe tumwe
twange 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 nje min twangeje
twangeje
simba nshapo akisogo min twangeje
twangeje
twange twange twangeje min twangeje
twangeje
simba nshapo akisogo min twangeje
twangeje
aya kama ta shika
tachi twende mkubwa fela anatemba tembe